to diriton wakar juro o wulare nde yo ko buri degre ngaji chapana e joy alasan touré tujiki on dadi fa o tampi neddo mawdo sawrude mo
clinic walker
watti soni malan mi yewal liccere wodere mi watte bo e kina tan samoji jaati feene liccere huna fu nafata ana tampina nga san samoy sum be golla samoji so tuddi gongo satti so malam ya fa docteur ora mi yewi chafaje hitane fu watti kubbu ina wada tan
koron ka kuri mi problem
odo alhali o sababuji mudun na kewi buru fu nange jonte typhoid madun fusugol labi jam ndehuji le kine no holtiri docteur Jacob Jakite mo sudu docteur dire
watti joni nang ana satte san wular ana wodi dungu sabdos yimbe hewbe ana tutta ku he e mudunu ana facintina kef e nanan mudun sabi ji ana wulan san du ana nato sabe jogabe ana tutta sun matama tan jum ana han yade docteur odo yalla anta hudun wadan na tahana pamde chafaje de sifamun andaka sabe sun tutta ana han yade docteur odo be wawini ma chafaje holde tati de handa jukude
le ngalure kaydun jamarne huliti sato tujudi ka hulti wiri buru fuf wattu kubbu
nilundi latiya
mingi mi tukne gotan watti kedun be lotir hotan jamul dan dun dargen ga samoji fesna to hore mu lotira jamul dan dun darta ko watti fusum tutta hotan ana ko sana ana tampina fa wala sala sar fa kubbu yalti wakkati fu mingi mi tuttan mi lotira hotan jabbu dan du den daro gota gota dun hewtina kan hor nawore san gam yata doktorore
mine men teta duk so konnade
docteur bagayugo abdoulaye oumar na golla to suudu doktoro serifula kay holti wiide tujugul ngul yo nyaaw wala toke mun tade dum hore dum tiida dum yowi do ala hari tujugul ngul e wi mako
sape ali
tujugul ana wa hebnede chafaje le doktoro mun sabun kulleji ko holdi tita dum tadi wonden hore ngin ano men so neddo tuddo yottigando amen do men sukka bubbe kine mudun kulleji yogaji ko natto sabe tujugul mun daro gaso dum gase fe men wa tewne jom chafaje yogaji ko natto sabe do darna dum
so responsable de ce segment
dogotana yogabe dunno itobe ledde balebe pewtata e mudum sobe do kay sifaji kewdi jogi bangal darnude Ousmane Guindo e Adama Sey be do fufyo itobe ledde to bankas e banyagara
toujours mo adon den ko lobe
watti fusu neddo horam anan nawa du an holiti ta mi pu yogaji wondi hinere jom buuti sene mat dun tan men amal meselan tan hupita dun watti fusu hupitama yidan yaltan so yidan yalti men wa sukkude hen biral habu yidan dan daro yogabe du ko e parlarde kay ledde yogaji kawnatna dun suma dun ni ila enangi heba una dun fenni mudun wada hen dudu ana darna tuddugol
bo we uluga adanchu ko yare
dunka en cellal holti wiide soni neddo tujjike ko buri kay jodda nokku goto heddo dara poufa sede sede ka soni ijam daraki battoto doktoro en dun do timta yetorme den du cellal hande o jarama hirade o enji cagal joni